Moyo wangu uko kwako we, mawazo yote yako kwako we, kila ninalolifanya na kuwaza we, na kila ninapokwenda na kuwaza we. Ndio maana nasema kupenda. Tua ishuira batua, tua ishuira batua. I cannot explain how I feel for you. Every day that goes by, I go more crazy for you. Without you by my side, my love for you will never fade away.
Moyo wangu.